లుక్క సూరజవేనై ఆయ చెప్పండెదిది ఎగో యాకి చెప్పండెదిది ఎజవేదిది యేసువీను మైరట అమ్మా యేసు హది బెటొబెంబియాక కోమే ndin o wi'i dole bi neddo yara bone duddum mawbe himbe e mawbe ardibe diina e modibbe attawra nganyamu nden o wari nder nyalde tatawre bodum umminaimo sei o wiibe be fu fugiddo warta tokkudo yam to wada ko hore mudum yidi waduki tan amma dole hocce gafangal mudum ko nde tokkayam gam fugiddo hisnuki yonki mudum o dullaiki amma fu dullaido yanki mudum gam am o hisnaiki ko dum nafata neddo to hebi duniyaru fu amma o majjini hore mako ko o halki ko mo e ganyudo yam min bi neddo e boliide am mi wanyaimo to mi warto e der teddungal am e der teddungal nyako am mo dow e malaika en mako cenibe e mi wi'awon gonga e wodi wobbe daribe do be mayata na be ngi'i laamu Allah gada tokkube annabi Isa mbi'imo kan ko woni almasihu mo Allah wato kisno bi adama daga hakke mo Allah jomirawo liloyi en nani nder ayaje de janguden do aya chappande didi e go wi amma yesu hadi be tobe mbiyaka ko moye en nani annabi Isa alayhi salam habani tokkube mo do tobe jaba be mbiyaka ko moye wiki kanko woni almasihu on wato kisno na charel wadi taw diga don sai annabi Isa alayhi salam nyamri yesu metanki be do mayde mudum bunonno nan den der aya chappande didi e didi wiki nden o wi dole bi neddo yara bone duddum mawbe himbe e mawbe ardibe diina e modibbe attawra nganyamu nden o wari nder nyalde tatawre bodum umminaimo bandirabe am do en nani annabi Isa alayhi salam e hore mudum e tabbitinana tokkube mu ko almajiri en mako wiki ardibe himbe e ardibe diina yahudan ko en e modibbe attawra nganyaimo torramo hama be baramo do gafangal amma nyalde tatawre Allah umminaimo daga maide bandirabe am hala maide annabi Isa alayhi salam do ko tokkube mo e koye mabbe be pamaayi ma ana majum e charengel amma naki gada maide mako e ummaki mako daga maide taw be pami ma ana e dalila maide annabi Isa don ma yahudan ko en e jamanu annabi Isa kocci annabi Isa mayata ay waru gam o tabito o lamo be pamaayi boddum annaba ku dum annabo en gadi dogarol annabi Isa sindama gebe didi wato garol mako arandewol o wargam o maya dogafangal gam hisniki bi adama daga hakke e kita Allah gareka nyalde darangal den garol mako didabol o ware gam kita nyalde darangal o butabito ha abada gam shia anduki dalila maide annabi Isa alayhi salam wobbe der yahudan ko en jabayi e jamanu annabi Isa wiki kanko woni almasihu on gam e mo beta do maide mako e mo wiabe umayai gam non bandirabe am ha e jamanu meden hande ha la maide annabi Isa wobbe jabayi be bo pamayi dalila maide annabi Isa do gafangal e be nyuma bo yahudan ko en e jamanu annabi Isa wiki no dum wadata annabi Isa annabijo Allah maudo mo daraja e teddungal mayrata iri nde mayde semtininde ay dum wadata ko annabijo Allah maudo bo annabi Isa maya gam non wobbe biya annabi Isa alayhi salam mayayi amma taren gel dum wari dum nanga annabi Isa gam dum warwamo sai Allah hocci nandi mako wadani goto der tokkube mo diga don sai dum nangimo dum wari mo e battudi annabi Isa alayhi salam gam non annabi Isa alayhi salam mayayi amma der ayaje de innani annabi Isa alayhi salam e hore mudum wi dole bi neddo yara bone duddum mawbe himbe e mawbe ardibe diina e modibbe attawra nganyamu nden o wari nder nyalde tatawre bodum umminaimo gam non bandirawo am dow mayde annabi Isa alayhi salam haala moyi jaɓata? Haala annabi Isa alayhi salam e hoore muɗum ko haala goɗɗo feere? Gam en naniɗo annabi Isa alayhi salam e hoore muɗum wi'i doole o maaya. Gam non ɗum e tabbitinana en annabi Isa alayhi salam maayi, amma nder nyalde tatawre Allah jawmirawo umminimo daga mayde. Gam non bandirawo am, nde annabi Isa alayhi salam wi'i doole maaya ɗo, ɗum e tabbitinana en mayde maako warti doole. Gam to o maayayi, garol maako duniyaaru nafayi ɓi Adama. Gam to na e laawol mayde annabi Isa alayhi salam, ɓi Adama heɓata yaafuye hakke e kisnam daga kiita Allah garayka nyalde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Gam non en nani annabi Isa alayhi salam wi'i ɗo doole maaya, gam to na non ɓi Adama heɓata yaafuye hakke. Gam non bandiraaɓe am, to en meta dow mayde annabi Isa ɗo, doole paamen dalila mayde annabi Isa ɗo taw. Na o maayu gam o wala bawɗe hisnuki hoore maako daga barayɓe mo, amma o maayu bo nonno Allah jawmirawo siri gam hisnuki ɓi Adama daga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. Gam non Allah jawmirawo suɓi waɗi e laawol mayde annabi Isa alayhi salam, o hisnirta fuu kooliɓe mo daga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. A faami bandirawo am, emi dow Allah jawmirawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa, amin. Gada annabi Isa alayhi salam tabbitinani tokkuɓe mo ko almajiri en maako waato pukara en maako, wiiki ardiɓe yimɓe e ardiɓe diina yahudanko en e modiɓɓe attawra ganyaymo torra mo haama ɓe mbara mo, amma nyalde tatawre ɗum umminaymo daga mayde. Sey o tabbitinani tokkuɓe mo no kamɓe ma ɗum wanyirta ɓe, ɗum torra ɓe, gam ɓe tokkuɓe annabi Isa. Gam bo nonno ɗum wanyirimo, ɗum torrimo, haama ɗum warimo, tokkuɓe mo ma kisata ganyandi e torra haama e wareeki. Gam non annabi Isa alayhi salam waggini tokkuɓe mo nder aya cappanɗe ɗiɗi e tati wiiki, fuu giɗɗo warta tokkuɗoyam to waɗa ko hoore muɗum yiɗi waɗuki tan, amma doole hocca gaafangal muɗum ko nde e tokkayam. Ɗo annabi Isa e tabbitinana tokkuɓe mo tokkuki ɗum na ɗum fii koyiɗum. Gam to neɗɗo tokkirani ko ɓernde muɗum e ko ɓandu muɗum yiɗi tan, wawata tokkuki annabi Isa. Gam non o wi'i ɗo e njayri, fuu giɗɗo warta tokkuɗoyam to waɗa ko hoore muɗum yiɗi waɗuki tan, amma doole hocca gaafangal muɗum ko nde e tokkayam. Bandiraaɓe am, ɗume woni ma'ana hoccuki gaafangal ɗo? E jaamanu annabi Isa alayhi salam, kiita ɓurka halluki e semteende e nawɗum woni kiita mayde dow gaafangal. Gam non e jaamanu annabi Isa alayhi salam, hoccuki gaafangal ɗum hoccuki mayde. Gam fuucarel ngel ɗum yi goɗɗo e hocci gaafangal, non e holla o hocci mayde maako gam dow maagal ɗum waroyta mo. Amma ko annabi Isa yiɗi ekkitina tokkuɓe mo ɗo nde o wi'i, fuu giɗɗo warta tokkuɗoyam to waɗa ko hoore muɗum yiɗi waɗuki tan, amma doole hocca gaafangal muɗum ko nde e tokkayam. Bandiraaɓe am, annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en ɗo doole ganyen ko e meɗen, ganyen fuu ko ɓerɗe meɗen giɗi e belɗum ɗum ɓalli meɗen giɗi, ngaɗen ko Allah jawmirawo yiɗi tan. Gam fuu giɗɗo waɗuki ko ɓernde muɗum e ko ɓandu muɗum yiɗi, waɗata ko Allah jawmirawo yiɗi. Gam non bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Isa, doole ganyen ko e meɗen, ganyen fuu ko ɓerɗe meɗen giɗi, ngaɗen ɓernde dow waɗuki ko Allah jawmirawo yiɗi, naa ko ɓalli meɗen giɗi. Doole itten kulol, koccen gaafangal meɗen, tokkoɗen annabi Isa ko njele sharel nder joɗnde meɗen ko njendam meɗen e duniyaaru ndu. To en ngaɗi non, en mbari suuno ɓerɗe meɗen e ɓalli meɗen, en ngaɗa ko Allah jawmirawo yiɗi. Bandiraaɓe am, annabi Isa e wanginana en ɗo e njayri, fuu tokkuɗo mo ɗum wanyaymo, ɗum torraymo, ɗum huɗaymo, haama ɗum waray woɓɓe gam imanu maɓɓe ko hoolaare maɓɓe dow annabi Isa. Nder aya cappanɗe ɗiɗi e nayi yaaki cappanɗe ɗiɗi e jowi, annabi Isa alayhi salam ɗawti wiiki, gam fuu giɗɗo hisnuki yonki muɗum odullayki amma fu dullaydo yanki mudum gam am o hisnayki ko dum nafata neddo to hebi duniyaru fu amma o majjini hore mako ko o halki bandirabe am dume woni maana dum nde annabi isa wiido fu giddo hisnuki yanki mudum o dullayki amma fu dullaydo yanki mudum gam am o hisnayki annabi isa alayhi salam e tabbitinana en do to neddo e hula torre e ganyandi ko to dulla yonki mudum wani tokkuki annabi isa lalle halka e der hite jahannama amma to neddo dulli yonki mudum gam iman mudum ko holare mudum do annabi isa alayhi salam lalle se ko wala unatta yuro alla ko aljanna hande wobbe gam kulol to dum torrabe to dum tetanabe jawdi to dum hudabe wiki be garti haabe be ganyi tokkuki annabi isa alayhi salam amma bandirawo am sai fama do wiki ta yidi yonki mada dullaiki amma ta dulli yonki mada gam imanu mada do annabi isa a hisni yonki mada gam heba nattuki wuro alla ko aljanna gam non bandirawo am sai fama do wiki ta tokka ilawul alla ta wadai imanu e annabi isa nyalde dargal jawdi mada ko risku mada hisnatama gam annabi isa alayhi salam wiido ko dum nafata neddo to hebi duniyaru fu amma o majjini hore mako ko o halki bandirawo am ko e wodi ko kokkata alla nyalde dargal gam kisa wala imanu mada do annabi isa tan hisnatama nyalde dargal gam annabi isa e tabbitinana en do ko da neddo hebi jawdi duniyaru fu amma wanyi tokkuki mo to o majji o bo halka e der hite jahannama gam jawdi mako ko risku mako hisnatama nyalde dargal gam non bandirawo am ta wanyi tokkuki annabi isa halka e nyalde dargal bo non o tabbitinani en der aya chappande didi e jewego do wiki ko mo e ganyudo yam min bi neddo e bolide am mi wanyaimo to mi warto e der teddungal am e der teddungal nyako am mo dow e malaika en mako cenibe bandirabe am annabi isa alayhi salam e tabbitinana en do ko mo e ganyudo mo e ko wiyata kanko ma o wanyaimo nyalde dargal nyalde de o warto e der teddungal gam kita gam non bandirawo am sai jaba ko annabi isa alayhi salam wiyata ma der linjila do ko lodamu tokkamu lalle se ko wala o jabete o hisnuma yaki aljanna amma ta wanyi mu o wanyi ko wiyata kanko ma o wanyete nyalde warto e gam kita gam nun bandirawo am ta yidi kisa daga kita alla gareke nyalde darngal ta yidi keba yafi hakke mada natta wuro alla ko aljanna sai jaba ko annabi isa alayhi salam wiyata ma do ko lodamu ko ngada imanu e mako lalle se ko wala ta wadi nun a hisai anatta yuro alla wato aljanna aya chapande didi e jewe didi annabi isa henyi tiri e wiki e mi bi awon gonga e wodi wobbe daribe do be mayata na be ngilamu alla bandirabe am der aya je de jangeten do yesu en nanai ko wadi Allah jomirawo walla in hokka in famu amin.